해볼
All eyes on me. 바라부터 니 구부테 내 특히 초보가 두고속해 그샤야 코로가 두고수테 아쳐서반하 우어가 이만이슈 시퍼포테서 시타푸테 하와레와니 나 맘보 아일레웨키 야니 임샬랑고 만디코 소메키 마니 아지뉴에키 폼베 아리초메키 야니 아일레웨키 mtu 아일레웨키 냐니 신도 와 투쿠투 나 쿠투 하투나 mbele ya wasela nondo tumekuja na vyuma tukimwaga mbogo jo tunamwaga na nguna we don't care wakinuna na tukai meza moja na maselfish wasijua kamwaga mhaji kwenye main suite so Pass like a shadow, spala me a mambo King of the jungle, nela mpich Ona wana ntazama kama Netflix Biza kitana wana 24-6 Na si okay, schooli flesh na kuinvest na depends Na pocket yako ila tuko pesh na tukesh Kuna muda wa mapens na business na uchesh na kudance na mabest na Yani fleshy, yo, it's so funny bro Jinga kuweka rehani ro What up, what up? Hello, hello, we are taking over Tayari kimenuka watu washa oza Wana waza arusi kabla ya kutongoza Ni kabla taa kunywa tu ngilisha koza Unavo feel na jifil Wakumweka kando utamjua kwenye bill Kabla ya fake mamba wanzega kuwa real Wasona mipango atufai kwenye deal Over
Yeah, this is how it goes So cool I know you believe it, baby Fish in a goddamn pool.
Listen, nipo kwenye game tangu 2010 paka leo zee na sumeko. Alafu kila goma kitoka kitaine leweko. Alafu bado tuna maintain na dileo atu jaizo eleko. Tell you niggas tuko sawa wakiweka tunaweka. Alafu sis tushwi na hava rappers waki sushi. Paka pewe promos za kubusti. Kweli wana chana chana ila lines awa zini gusi. Nado kichana chana matusi. Shit, I admit it. Paka hivi sasa sijona rapa mkali kamimi. I admit it. Miniko tofa uti kama mnavufanya nyini. I admit it. Sinoda zi swaga baba miri mtoto wa mjini. I admit it.
Tell the better to tell the dinner. So, I was the noon, I could turn out on a bow. Jack, I didn't pack up my cheese when I turn a row. So, you already know. You was this in the game, don't let control. Just take it easy. Come down. Yeah, yeah, come down. Let's get a roof of people. You need to know young killer. So, you better run for killer. See ya.